dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, urakoze cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo. Kuri iyi nshuro dusangira ijambo yongeye gusubiza amaso inyuma ku ngingo ihangayikishije y'ikibazo cy'amazi gikomeje kubera inguma batari bake hirya no hino mu gihugu. By'umwihariko dusangira ijambo yarebye uko iki kibazo gihagaze mu bice bitandukanye by'ibyaro ndetse no mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru w'u Rwanda, Kigali. Dusangira ijambo yanatereye akajisho kuri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ndetse n'uko byari biteganijwe mu cyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye. Muti byari byifashe bite cyangwa se bizaba byifashe bite? Uburyo bw'imibare iyo umwaka ushize wa 2016 yagaragazaga ko umujyi wa Kigali wonyine ukoresha metero kibi 190,000 ku munsi by'amazi, ariko wagombaga kuba warakoreshaga metero kibi 120,000 ku munsi nk'uko byateganywaga n'ubutegetsi mu 2010-2017. Iyo gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 2010-2017 yanateganyaga ko abanyarwanda bagomba kuzaba bafite amazi meza kandi ahagije ku mpuzandengo y'100%. Aha ni naho hari hateganijwe ko umunyamujyi yakoresha litiro 80 z'amazi meza ku munsi, ayavomye muri metero 200, mu gihe umunyacyaro yari bukoreshe litiro 20 ku munsi, ayavomye muri metero 500. Indi mibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ivuga ko mu 2010 abanyarwanda 74% bagerwagaho n'amazi meza. Imibare iheruka gushyirwa habona ivuga ko abanyarwanda bafite amazi bangana na 85%. Tugendeye ku biteganijwe n'indi gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 2017-2024, birakomeza kwizeza ko abanyarwanda bazaba bafite amazi meza kandi ahagije ku gipimo cy'100%. Icyakora kugeza ubu babona mabi babanje kuyakorera urugendo rutari ruto, barasa n'abataye icyizere. Icyisumbuye kuri ibyo, amazi mabi akomeje kubagiraho ingaruka. Byinshi urabyumvira ku nyakira amajwi yawe. Ibi biriho mu gihe cyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye giteganya ko hagomba kujya haboneka metero kibi 340,000 ku munsi by'amazi meza mu mijyi yose aturuka mu nganda zizaba zarubatswe. Kuri ubu hirya no hino mu Rwanda haracyagaragara abavoma ibirohwa, abandi babisangira n'inyamaswa. Reka dutangirane n'abatuye mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda, bavoma amazi yo ku kiyaga cya Hoha gifata ku Rwanda n'u Burundi.
Mzee, waramutse.
Waramutse neza.
Amakuru. Nitwa Eric, ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika igeze hano mu murenge wa Kamabuye, dusanze muvoma amazi ameze gutya. Muyakoze iki?
Turatekesha.
Ikindi?
Tukanayoga, tukananeshesha.
Kuyanywa mugenda bite?
Tuyanywera aho ngaho.
Ni ibintu mumenyereye hano?
Ntakorerwa tuyateka, turavoma tukamesa, tukayatekesha, tukanayameshesha, ubundi tukanayanywa.
Nta ngaruka bibatera?
Amazi nk'aya ngaya ntiyabura kugira ingaruka, kubera ko urabona ni igishanga, nta mazi meza tugira. Niyaje aza rimwe mu kwezi aya robine, ubwo yaje rimwe mu kwezi nta nitwaye kwiyambaza. Harimo abashobora kuyateka, harimo ntibashobora kuyateka bakayanyweraho, harimo n'uvoma none agahitanywa. Tubizanye kuri bose amazi nta kigenda, ni ukubura uko tugiranye nta kuntu.
Umaze imyaka ingahe uvoma amazi nk'aya ngaya?
Amazi urebye kuva navuka, navukiye n'ahangaha i Bugesera, twavomye aya mazi nk'ubu amarobine amwe arafunze, araza akaza rimwe mu cyumweru, ariko ntakwira bose, tugashoka icyo hohanye. Ntigishanga mbese si n'amazi ubona amazi.
Kunywa bigenda bite?
Kunywa nyine ufite ubushobozi arayateka, ariko udafite ubushobozi bishobora kunyweraho. Kuko nyine tuje kuvoma hano dufite inyota turayanywa.
Ubutegetsi ntabwo mujya musaba amazi meza?
Nyiraba nabwo burabibona, amarobine yaraje, ariko akavuga ngo imashini ntabwo zirahari, barimo barakora andi mazi kugira ngo aho bayakuruje urwo ruganda rundi ntirwuzura ngo nibwo tuzabona amazi meza.
Wavuga se ko hari ingaruka birya bibateza?
Ntabwo amazi yabura ingaruka, inzoka nyinshi. Ese wayanyweraho ukabura ingaruka? Kenshi tugenda kwa muganga bakavuga ati nta malaria urwaye, urwaye inzoka, bakaguha imiti y'inzoka. Kubera iki? Kubera aya mazi.
Umaze kujyayo nka kangahe?
Kwa muganga ngiyeyo nka gatatu nta malaria bansangamo, bavuga ko ari inzoka. N'ababyeyi bakabashishikariza guha amazi abana bayatetse, bakavuga ati ni ukubera amazi mabi, n'ubugeze kwa muganga iyo bakoresha nahanga bari kuyakura, kugenda gasuka mu bigega bakayungura bo bafite ntoza bizasiro bagashiramo ko bafite ubushobozi ariko ava hano
ubu hari abantu bo kwa muganga baza kuvomera
cyane benshi benshi
nabonye hano mwahahinduye nk'akantu kakabuga nuko beri
kubera ko hahora yahora abantu benshi nkubamaze kugabana uko ku gitondo usanga uhuze
ndabona umurobyiwe araroba nibyo
ntabwo ari kuroba ugucubwatsi bwo kugira ntabwo ari kuroba
eh okay ngaho genda kuvoma ese hano haje haba icyo nakwita inkomati
handa nkabarwana amazi arasanga barwana kindi ciyaga bazukava mu kazamuka nuko nyine
uri hano mu mazi bibaye ngombwa kukenera kunywa
nayanywa mfite nyota
bijya bibabaho
bitubaho cyane
uyakandagiyemo urayavoma uri buyatekeshe ibyo bihura bite
byose birakora ari ukuyakaraba ari ukuyatekesha ari ukuyanywa turabikora
ubutegetsi wo mububwiye bubabwira ngo iki
ubutegetsi rega burabibona nta ukundi babigenza amazi barayakuruye ariko ubushobozi bukaba buke bubwira ngo bitugire nakubiye ko aza rimwe mu cyumweru akagenda mu kindi cyumweru akagaruka kandi yaje ntagira kuri bose abeshi tuvoma yangaye bibaye byiza mutuvuganiye baduha amazi tukareka kuvoma kino gishanga
abagezeho byakemura iki
byakemura uburwayi tugira by'inzoka n'iki byose twanywa amazi meza ntitumwe kino gishanga
uraho wowe amakuru ndabona ahantu mwibereye ahantu hameze nk'akabuga byagenze bite kugira ngo ahantu hamere gutya habe imbuga
tuvoma
mushobora kwahurira muri nk'abangahe
narenga nk'aho mwijana
umurenge wose niho uvoma
urebye niho uvoma
hafi umurenge wose
wowe ufite imyaka ingahe
njye mfite 45 njye niho nsa naho navukiye niho twavomye kuva nabyiruka nabyirutse mbona ahariho tuvoma kugeza n'ubu ngubu nkihavoma
wowe ubona ibibazo by'amazi ukurikije n'igihe bimaze ubona hari ikibazo biteye
birakidutee pe nawe se reba nk'ibi biziba mbere gato nko muri za 18 guhera muri za 17 nakugeza kuzama kugeza nko muri za 19 icyo ho yari nzima yari taramera ibintu by'ibyakatsi yari amazi y'urubogobogo twayavomaga meze neza uko bukeye uko bwije hagenda hameramo ibi byakatsi uri kubona noneho imyanda iva gasozi y'imvura guye irabikukumura ibi byatsi byamara kubika ya mazi noneho ibinyanda yose ibiyoka iki byose bikagenda bikisindagira mu aya mazi nase twarenza tukaza kuyadaha ingaruka zone nyinshi cyane nk'ubu ngiyewe uri kumbona uko nguko yewe ndwaye inzoka ya mibe ituruka ku uyu mwanda w'amazi nyine tuvoma mibe burebo yarandinze pe sije giye nyine akagari katunda kose abantu hafi bahatuye bose barwaye inzoka ya mibe bitewe n'iki cyo hatuvoma n'umurenge wa Kamwe wose urebye hafi ya bose akagace dufite amibe
muganga yayi gusanzemo
pe n'unkuzana ibipapuro bampimye wasanga amibare yaranjengereje
none se ntabwo mujya mutanga icyo cyifuzo cyo kubona amazi meza ngo ubutegetsi mwumve icyo bubabwiye
twagiha abande kireka nk'ubu ngubu yenda tukubonye hano turagira ngo tukiguhenda wakidutambukiriza wese abategetsi nuko ko babiyobewe tubidaha hano tukabasanga aho hakurya batatureba
ndabona inaha umuntu nk'iyo azanye igare gutya akazana amajerikani yose arayakoresha cyangwa harababigize ubucuruzi nabwo aza kuvoma akajya kugurisha
aha harimo ubucuruzi nk'uyu musore turi kubona izi nyerekani afite ziriya kabaka muri zirindwi iyi ni nk'iturigira nka gatatu araza nyine agashyiraho batishoboye hari abatishoboye harimo nk'abakecuru abasaza abo bantu ntabwo bashobora kwikorera injerekani ngo baze kuvoma ahangaha bitewe n'ibirometero biri hariya k'amabuye kugera hano batuma nk'aba bana rero ngerekani bakagenda bigurira ijana ijana
reka mwumve umusore uri aho amakuru witwa nde
ahita ngenda imana
risa ndakubona amajerekani upakiye angahe
upakiye amajerekani arindwi
urakorera amafaranga angahe nk'uko numvise bagenzi bawe babivuga
igihumbi na magana abiri
ubu gutya ku igare ubwo injerekani uyigurisha angahe
ijana
ijana si ubwo none birahura niba ari amajerekani
arindwi ijana ariko harimo ngenda ndohora nkagenda ntangira iry'itanu harimo naho ngenda umuturage nasanga n'amazi afite nkabita muha nk'injerekani ebyiri mu buryo bwo kwidefandamo kugira ngo abone amazi atekesha ibiryo byo bihagije umuryango we
uba uri kubafasha mu yandi magambo
njye ndeba buri kimwe cyose nkamenya icyo umunyarwanda akeneye nimba gihwanye n'amafaranga nk'ayo muco cyangwa se nasanga ari umukene yamufasha muri ubwo ukene yabafite
niba mbyumva neza nanone niko kazi kawe ukora ukesha amafaranga ku kwezi ushobora gukora nk'amafaranga ngahe
ku kwezi 35,000
35,000 uvoma yamaze
okay
umaze kuvanamo iki muri ibi bintu uvuga byo gucuruza amazi
y'ikiraga cyacyoho iterambere ryanjye bamufite inkwavu 8 nkagira ihene 3 nakuyemo nakanyana kamwe naguze ejo ndi 2020 mudufashije mwadukorera ko ga service mukazadushakira amazi mazima
ahubwo numvaga wowe amazi meza je yabaguhombesha
oya kuri nje oya
nawe ukwiye
akamombesha ubwo se reka none do sports sibyo ngiye kwishinga y'amafaranga kandi bikorwa nayo kuyemo birahagije nubwo bidahagije cyane ariko none so buringeza mu myaka 40 nzanyikishobora gusamura injiri kandi ahangaha zirindwi none se zandwara nizigira gutya zikangira kronike yazo urumva nzaba ndi umuntu ndi umupfu ubwo se bwa butunzi bwanyu ntazabusigira ndi narapfuye
hari ikindi wongera ku kiganiro
njyewe ntabwo cyabura nkamwe mutugera hejuru mugerageze rwose mwerekana akababaro dufite aha hantu hose uri kurebesha amaso yawe kugeza hirya hariya bose baza bavoma iki gishanga noneho rero ingaruka ziratandukanye nk'ubu urabona mfite imyaka 45 ariko urabona wabona ko mfite nka 90 bitewe n'ingaruka z'ibiyuka ubu ngubu uretse iyo mibe yasagutse hari n'izindi nzoka ndanyine mfite nyinshi ziva ahangaha ni ukuvuga ngo rero dufite ingaruka nyinshi abadamu bakarwana za tirikomunase ziva ku mwanda w'ahangaha ni ukuvuga rero ko dufite rero ibyifuzo byinshi uretse ko tubura ko tubitambutsa mwagenda rwose mukatubariza ababishinzwe mukanerekana akababaro twe twabatuye kugira ngo nibura badukemura ikibazo cy'amazi
imirambi bibaya n'imigezi ndetse n'ibiyaga ivu burera na ruhondo cyo hamuhazi Rwanda rw'akanyarwanda
radijwe rya Amerika mbibutse ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo turacyarebera hamwe uko ikibazo kibura ry'amazi gihagaze hirya no hino mu Rwanda kuri mikoro muracyari na akabagira ubusa dusangira ijambo imaze kumva ibivugwa n'abatuye kamabuye kuri iki kibazo batisangije yanahaye ijambo bwana Jean Marie Vianney Murenzi uyobora uyu murenge nawe aratangira yemera ko kutagira amazi biteye impungenge
impungenge zirahari ko iyo umuturage akoresha amazi atari meza byo nawe urabyumva ko impungenge ziba zihari kwahavamo indwara sumwanda indwara zijyanye n'amazi mabi ariko hari icyo dukora nk'ubuyobozi bw'umurenge tudufatanyije n'abajyana mu buzima ndetse na centre de santé ya Kamabuye kumenyekaniza abaturage cyane kwesha nubwo bakwesha amazi ya cyohoha ariko bashyiramo za siro ku buryo gica za mikorobe ariko nanone nubwo dufite amazi make mu karere kacu ka Bugesera hari ubwo gusaranganya amazi tukanabya hafi n'umurenge na n'ikigo cy'igihugu gitanga amazi WASAC ishami rya Bugesera kuburyo akenshi buri wa kabiri na kwa gatatu tubona amazi mu murenge wa Kamabuye tugasaba abaturage ko ya amazi ya robine bayabika neza ngire ngo mwabonye muri centre ya mavomero rusange dushaka kubona amazi nyine kabiri mu cyumweru cyangwa se rimwe bitewe n'amazi bari kuye na pante aho amazi aturuka ava muri zone ngende mu Rwanda rwa Nyarugenge kugira ngo azere yamanutse ngiruka nk'aka muri ngoma atangiye kuzamuka kampere muri pamba ya kabiri usanga ikibazo cy'a pante zamutse
uravuga ubuhanami
hari ubuhanami butuma tabona amazi uko bikuye hano ikobemezo byabyo birimo birahari ariko amazi ni make ayo mazi aje rero iyo twayabonye abaturage twasaba ko bayastoka ko ari amazi meza ariko nacyo hoha tugakwesha za siro kugira ngo batarwara inzoka n'izindi ndwara ziva ku mazi mabi
ahubwo abaturage bo batubwiraga bati ni nk'ubuzima bamenyereye
barabumenyereye ariko mu kumenyera
kutabona
amazi meza bitewe n'iya miteri nakubwiye y'umurenge ndetse n'amazi make akoreshwa mu karere kose ka Bugesera ariko hari ibisubizo bimubisha usibye gukoresha za siro ko niyo urebye no mu bipimo by'ubuzima mu mirenge igize akarere ka Bugesera ntabwo Kamabuye ariza ku bantu bagaragaza indwara ziva ku mazi mabi ko byibuze nayo mazi ya kicyo abakoresha bumva za nama z'ucyamo za siro ntibagire ikibazo bagira ariko tuvuye ko dukorana na WASAC katugenera umunsi umwe ibiri mu cyumweru y'amazi ariko hari n'indi gahunda yo kongera amazi mu kigo cyacu cya Bugesera aya mazi dukoresha ya robine cyangwa se ya WASAC aturuka mu ruganda rwa Nyarugenge ni metero 3,500 ngire ngo hafa aho ngaho agakoreshwa abaturage basaga 400 mu karere ka Bugesera. Hari imijyi ikomeye, hari ibigo bitandukanye bikina ayo mazi. Rero akarere ka Bugesera kafashe izindi ngamba no muri agonda ya guverinoma y'imyaka 20 kuha abaturage amazi. Hari umushinga wa Kanyonyomba muri Gashora, sinzi mujya muwumva cyangwa mwara na usuye. Kanyonyomba izatanga metro kibu 500 ku munsi, byiyongera kuri ayo 35 dufite bya Nyarugenge. Orede ubu ngubu 2500 biraza uruganda rwaruzuye, ariko kapasite yo gushyira mu bigega bijyana mu yindi mirenge niho hari hakiri ikibazo. Ubu hafatwa 2500, ariko avuye Gashora ujya Nyamata muri Mayange hari ahantu hubakwa ikigega kinini. Cya kigega kizajya gifata ya mazi avuye muri Kanyonyomba kiyatange mu mirenge itandukanye. Niho ngiraho noneho uruwa ruganda rwa Kanzenze narwo rurangiye n'umwaka utaha 2020 rurangiye, utanga metro kibu 40 ku munsi 30 bijye muri Kigali, ariko 10,000 zasigare wacu mu Bugesera. Ubwo nabyo bizatuma ya mazi yavaga Nyarugenge ajya Nyamata azaguma hano.
Ndumva hari ibintu by'ibyizere.
Yes.
Ahubwo igihe bitaraboneka hari n'abaturage batubwiye bati kunywa, guteka bayangwa batatetse.
Ibyo nababwiye ko dukwiye kwambara mbaga n'abajyana mu buzima mu gukoresha za siro. Kandi iyo siro uyishyize mu mazi mikrobe zirapfa. Ariko twanibutsa nyine ko ubuzima bw'umuntu ndakumirwa unamutsa no gushyamo na siro akanateka icyo byongera.
Mwebwe mukabona iriya gahunda ya guverinoma y'imyaka 2024 nkuko bavuga ko umuturage cyangwa se umunyarwanda muri rusange azafite amazi meza 100% bizashoboka.
Birashoboka cyane. Ashobora cyane kuko nkuko nabikubwiye niba dufashe metro kibu 3500 zihabwa abaturage 400 mu karere ka Bugesera, tukongeraho none ibyo 2500 kuko niyo nibyiza Kanyomba ashobora gutanga bikaba nka 7 bikaba none tuyabona rimwe cyakabiri mu cyumweru, nitwongeye bya 10,000 bizaza n'undi mu Bugesera muri bwa Rwanda rwa Kanzenze birimo rwubakwa, bizatuma byibuze buri munsi umuturage abona amazi akanestoka.
Ko muturage ubu ngubu wataye icyizere mwababwira iki?
Abaturage ntabwo bakwiye guta icyizere kuko tuganira kenshi. No kuba byibuze ubu tuyabona rimwe mu cyumweru kikakabiri mu cyumweru, nabyo aricyo byabagaruriye mu cyizere. Kuko numva rero bashonje bahishiwe. Bashonje bahishiwe, ibikorwa remezo birahari mu butaka, ikibura n'amazi ahagije, kandi amazi nk'inshinge ko ibyo zo nganda zombi zihari zirimo zikorwa rumwe rwanuzuye rero. Hakino kugira ko amazi akwira mu mirenge yafataga amazi ya zone yo kuganda rwa Nyarugenge nyiga ko mu mezi 3 hari kizaba cyazamutseho. Uyu mwaka ukajya kurangira n'umwaka utaye imigengo y'amazi tugiye kwinjiramo 2020 izarangira mu by'ukuri akarere kacu ka Bugesera cyane umurenge wa Kamabuye. Ikibazo cy'amazi gisa n'icyakemutse.
Mu kumva uburemere bw'iki kibazo dusangira ijambo, yanyarukiye ku kigo nderabuzima cya Kamabuye. Twahakuye imibare y'abahabashije kuhivuriza mu mezi 2 ukwa gatandatu n'ukwa karindwi uyu mwaka wa 2019 n'indwara zishingiye ku mwanda. Twayihawe na Bwana Christophe Mukizi, umuyobozi wungirije w'iki kigo.
Ibyumweru 3 bishize, icyumweru cya mbere twatangaga abana 5, abakuru 3. Igikurikiyeho tugira abana 11, abakuru 5. Igikurikiyeho turangije abana 11, abakuru 6. Ariko iki kibungo turangijeho, ubwo ni icya 4. Dufite abana 28 n'abantu bakuru bagera muri 5. Urumva ko imibare irazamuka uko amazi agenda abura, niko imibare izamuka.
Mbere byabaga bimeze bite?
Ubundi mbere ni ukuvuga ko yaba n'imvura iri kugwa cyangwa se amazi ari kuboneka, imibare urabona ko iba ari 4, 3, 6. Iyo twagize abantu barenga 10 n'abangahe gutyo imibare iba yazamutse icyo gihe hari ikibazo cy'amazi. Ariko urabona ko byigaragaje ibibazo by'amazi byo birahari cyane rwose.
Indwara mukunda kubabonamo ni izihe?
Indwara dukunda kubonamo cyane ni indwara z'amibe. Z'amibe nizo ziza ku mwanya wa mbere, urebye ziba zifite nka 90%. N'imibare yo muri uku kwezi kwa gatandatu dushobora kuyibona tukareba uko bimeze. Kwa karindwi preto dushobora kuyibona nayo tukareba uko bimeze, ariko indwara za amibe nizo nyinshi cyane. Nibarebe nta kibazo dushyizeho, reka turebe muri laboratori ukuntu zihagaze. Muri laboratori dufite amibe, abantu barwaye amibe n'abantu bagera muri 84, abandi barwaye tirikomonase ni 7, nta zindi nzo kubona zabonetse muri izo ngizo. Ariko amibe ifite 40 abantu biri hejuru ya 90, ushobora guhita ushyira ku ijana ugahita ubona ko amibe iri ku bantu benshi cyane.
Byose bigashingira ku mazi mabi?
Bo, bishingira ku mazi mabi urebye, kuko n'uyu bw'imungo karaba amazi ubigeze ugeraho iyo
cyangwa urebe
nagiye nasanze bari kuvoma
twakoze research tukoranye n'abantu bari muri stage bavuye muri kaminuza
muravuga ubushakashatsi
bashaka kuyayungura n'iyo yayungura ntago bikonda ukoresheje bira bitapiwa urayayungura ukabona nta naca neza urumva ko n'amazi ari concentré mu bintu by'umwanda birimo umwanda mwinshi cyane twagerageje no guhamagara baratubwira ngo nabo barabikoze hejuru peut-être muri RBC ashaka ko nabo baraje kuyagerageza bakayatumira bakayareba ubona nari amazi acya kumera nk'ahafashe ukuntu
icyo nibaza noneho kwa muganga iyo ibibazo nk'ibi ngibi bigeze ku baturage kandi n'ikigo nderabuzima mwegeranye n'aya mazi mwe mu byifatamo umuti
uko bigenda tukomeza kwigisha abaturage isuku nyine abashoboye bakabona amazi meza bakayakoresha cyangwa nibo bakoresha nano amazi ariko bakaba konsiya kutayakoresha ngo bintu bijya mu mubiri ndani cyangwa se uburyo bwose bwo kuyasukura bakabukoresha
ntabwo bagiranye ingaruka mu buryo bwo kubura ayo mukoresha ku kigo nderabuzima nka gutya
ku kigo nderabuzima bitugiraho ingaruka ariko tufite uburyo tubikora aya mazi iyo yavuze tuyakoresha dukoropa hasi gutyo ariko kumesa nk'ibintu cyangwa yo kunywa iyo bigenze gutya tuyakora nyine birumvikana ruhuha ko dufite kampani hano ikora ibintu by'isuku birumvikana bitanga amafaranga menshi kajya kuzana amazi yakuye kure ikayaduha ko abaragiranye amasezerano kurumva ko ari nari yabwoye kugira hano bihenze ariko kubera ko bigomba kumakinga shaka ko hano kwa muganga nibura hari icyo turusha abaturage amazi bayakura hari uruba akaba yabahenze
amajyambere duhora tuvuga amajyambere duhora duharanira nikagatambwe kaburi munsi kaburi kwezi kaburi mwaka gahunga ubuzima kaganira
mu mujyi wa Kigali naho ntiborohewe reka twumve abatuye mu murenge wa Kanombe duhereye ahitwa mu Busanza amakuru aya mazi se injereka ni gura 250 mu mujyi wa Kigali ubwo mamwe yavonye
atugaze mu kajagari cyangwa Kabeza
mwe muyavoma ku buntu mukaza mukayagurisha 250
aya turayagura
muyagura angahe muyagura angahe
hagiye agura kuri Sentare
ababikoreye bari kuva hese buri
mu gishanga
bavuye kuvoma nyirakana ubuntu twumvaga ahubwo ko amazi ari nk'ubuntu
hari abantu wigeze ubona bari kuvoma mu ikarisi ahantu wanyuze guturuka ruguru hari robine aho manutse hose igipangu kirimo robine gutyo na ni robine aho imbere hari robine mu murenge wa Kanombe dufite ikibazo cy'amazi gikomeye cyane hashize igihe kinini tutayabona
kuva ryari
nguhera nko mu kwa kane pe amazi aza agace kamwe twe ntituyabona
dusobanure neza bigenda bite
nyine umuntu aba afite igare rye mu rugo akabigira nk'akazi akajya kuyashaka kugira ngo abaturage babashe kubona amazi yo gukoresha no ku murindi n'igasogi hose ari gihajyayo kugira ngo abaturage babone amazi
niba mbyumva neza rero hano ushobora kuza ugashinga business yo gucuruza amazi
birumvikana
ikunguka ku munsi ushobora gukora nkanga
biterwa n'uko wacuruje kuko aha abantu bafite amagare niko kazi bakora ushobora kubyuka nka saa 10 cyangwa saa 9 ukajya gushaka amazi
hari ikindi kitumvikana mu mujyi wa Kigali kubyuka saa 9 saa 10 ujya gushaka amazi nabyo ntabwo byumvikana
nyine ubugira ngo wigwe mu rewe kubona amazi ni wawe n'ese ko hafi aha nawe ufite uyakura agace kamwe niko kabona amazi rimwe mu cyumweru
ubwo nanone ikindi kitumvikana kumva ngo mu mujyi wa Kigali injerekani y'amazi iragura 350
iyo tugize amahirwe n'uwagiye kuyavoma akayabona kuyagura tuba tugize amahirwe kuko umuntu udafite ubushobozi bwo kuba yayagura ajya mu gishanga nyirakanamba
uyazanye nabwo ashobora kuyagurisha nyirakanamba
aya nyirakanamba nayo ashobora kuyagurisha
iyo agura gute
agura iry'itanu cyangwa 200 ugura igare gaha nk'umuntu akazi kugira ngo ubashe kubona uko utera imbere
watubarira ukatubwira uti kuva ntangiye gucuruza amazi nakuyemo aya nanya wabuyeho
yewe ntabwo natangiye gucuruza amazi kera uretse ko nabonye ikibazo cy'amazi gikomeye nanjye ubwanjye nayaguraga 300 afata umwanzuro ntiwagura igare nareba ko nanjye natera imbere
ku munsi ushobora gucuruza nkangahe byagenze neza
Ucuruje neza nka bine.
Ibihumbi bine?
Mhm. Ukaza no guhemba nyine uwo watumye. Ariko ubwo se njye nyine ucuruza amazi ahangaha.
Ndabona ni mirongo myinshi y'abantu bagiye bari.
Umuntu wese abafite amajerekani nuko busanze ubu yabuze n'uyu munsi ubu yabuze.
Maze kabiri ntakarabo ubwo ujya ko nabanyina kanama.
Umaze kabiri udakaraba.
Aho bita Nyirakanamba hateranira abatari bake bashaka amazi mabi kubera kutagira amazi meza, dusangira ijambo naho yahageze.
Hamze.
Salamu cyane busu wange.
Salamu.
Meze neza
se. Yego yego. Meze neza.
Fresh kabisa.
Dore mbasanze hano ku ivomero ngo baryita ngo iki?
Ibyo cyo kinamba hanga.
Ku kinamba? Nawe waje kuvoma se? Umwe yavomye mu gihe kingana iki hano?
Yego. Tumaze imyaka myinshi cyane.
Imyaka myinshi ni nkingaho ubwo.
None se ibaze imyaka mfite nyine nawe.
Ufite imyaka ingahe?
Mfite 40.
Mu byibanze mu yakoze cy'amazi.
Ibintu zi byose bikenerwa mu amazi, ayo amazi ni yo bikora.
Aha niho bitanga iki?
Nyirakanamba.
Aha na hose ni mu kagari ka Busanza. Aya amazi mu yakoze iki rero?
Kiratekesha.
Ikindi
kanaya.
Mubanje guteka se?
Aya abateka ni bake.
Ako se mujya musaba ubutegetsa amazi neza.
Dusangire jambo yasoreje ahitwa Samuduhanaho muri Kigali, yahasanga urujya n'uruza rw'abakeneye kubona amazi.
Muraho. Amakuru. Amakuru. Arakomeze? Ndahabona mwaje kuvoma. Ari kuboneka se?
Amazi. Amazi ari kuboneka.
Ubu mwaje nka ryari?
Saa
10? Saa 10 se mbona saa 10 n'ebyiri zibura iminota nk'ingahe? Okay. Ninde ugurisha amazi? Hey, gira hino. Niko boss, nje nitwa Eric. Ndi umunyamakuru. Hari ndi kureba ibibazo by'amazi. Hani nzerekani iboneka gute iguranga?
Nzerekani igura amafaranga igiceri cy'icumi.
Ni menshi se?
Amazi yaraza. Urayibona ijerekani, ubundi ni uko wenda ari umukobwa uri gupompa. Ubundi ari nk'umusore ijerekani ntabwo irenze umunota gupompa.
Naho amafaranga agura ayo mazi?
Amafaranga agura ayo mazi nyine bitewe n'abaturage kuyabona nabwo biba ari ikibazo, ariko kubera ko aba yarashyizweho na komite y'umudugudu, uyabonye arayazana, utayabonye nawe tumuha amazi, ntabwo byatuma tutamuha. Akazayazana igihe yabonye.
Aya mazi yabonetse ate nuko?
Ni ukuvuga ngo aya mazi uko yabonetse ku nkunga za leta, kubera ibura ry'amazi nyine hari uburyo batanze imashini ziyakora, buri murenge bakajya batanga aho bagomba kuyashyira. Hanyuma uyu murenge rero wari wahawe ibyuma bigera nko muri bitandatu, ariko igisigaye ni iki? Ibindi byarapfuye bakabura uburyo bwo kubikoresha kubera ko nta kontrole yabyo. Hanyuma iki ngiki baravuga ati gifasha abaturage benshi, gifasha mu Busanza n'abo muri Samuduha, reka bakiteho. Dukora gutya tukaverisa ku murenge, iyo gipfuye umurenge ukora mu isanduku kuriya yandi tuba twabonye, wenda bakaba bakomaho n'andi makeya, ariko tuba dufunga n'umutekano w'abaturage kubera ko hano harwaniraga abantu, bamwe bagapfa abandi bagaterana ibyuma. Buri gihe hagomba kuba hari umuntu uri gucunga umutekano aho, kandi anavomesha ayo mazi, icyo giceri cy'icumi kikaboneka. Ariko uje atakibonye ntibyatuma atajyana amazi, ngo ni uko atakibonye, cyane cyane n'umutekano tuba dushaka.
Ikibazo cy'amazi ariko muri rusange kirakomeye.
Kirakomeye muri aka gace, amazi aza gakeya gashoboka. Niyaje abayabona ni bakeya, ntabwo agera kuri bose.
Ukabona abakunda kugana hano baza kuyagura ni abantu bameze gute?
Ni abaturage baciriritse badafite ibigega, bafite nka za robine, ariko badafite ibigega ku buryo n'andi makeya azatajyamo. Ariko abifashije bafite ibigega na ya yandi makeya aje ajyamo, wenda bavoma iyo hashize iminsi nk'itatu cyangwa ine amazi ataza, ariko iyo amazi ari maze nta kibazo bagira.
Ndabashimiye mwe mwese ku musanzu wanyu mu kiganiro cya none. Abadukurikiye namwe ndabashimiye, mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ku Ijwi rya Amerika. Mwari na Eric Bagiruhusa, reka tuzasubira ubutaha.
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.